mwenyewe. Tiba yangu ni wewe, kukuona wewe. Maishani niwe na wewe. Usidhani nakutania, nikakwacha unalia. Wapo wengi wadanganyifu, walo kudanganya, wakakwacha ukaumia tena sana. Oh my leo, leo, oh baby leo, leo, oh my leo, leo, oh baby leo, leo. Usini ache peke, kolera, wallahi, kolera. Ukinipata fai mimolera, wallahi. Napenda tushirikiane pote, tendo moja tu sitaki papa. Nimechoka mbala, nimeshindwa kukanda na maji moto mimi. Sijachelewa nifanye wa pekea, so wivu niteke kwa penzi lako. Oh my love.